you know what I'm on. As you know. Angosha wana ma.
We tangu jemi na kupendo mekwa fake fake. Mekwa hale weki, walo seme zeki. Mina kechi kechi, najificho mekwa mseki zeki. Kankara mina jio yobe keleni. Sankara toka chos na nitiriri. Ankara mo, hasararo, when. No tackle dance with the star. Kipata your chance utafra. Yeah, you're on the trend ya kija. Kwa zaidi the friends utamnganga. Nia, hakuna mbaya apendi raw. Mambo ya kichenji ukukata. Pia, how do you pretending we ma. Au chake shenzi wa kuchapa. Kimbia, hey.
Bora ni chimbali, imbali, hey. Usijuane, nimechoka.
Changa chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pasho shoka pange keso. Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungwa fungwa kamba kama seso. Pasho shoka pange keso.
Hey, Ishu, as you know.
Mwenye kisu kikali, rounding, banatisha. Kiza kidani, anita, Vitu vikali, mashisha, shisha. Ifunde imali, mamisa, Kisu kikali, rounding, banatisha. Kiza kidani, anita, Vitu vikali, mashisha, shisha. Ifunde imali, mamisa,
Bora ni shimbali, imbali, Usijuane,
nimechoka.
Bora ni shimbali,
kesho niende mbinguni. Bora haya mapenzi niongeze kwa Yesu. Kesho niende mbinguni.
Hello, as you know, wana man, washi wana man, boy wana man, papi wana man. Hasambe, hewe. As you know, wana man, washi wana man.
Kuburuzo kama mchanga chini ya flip flops. Fungo fungo kamba kama seso. Pasho shoka pange kesu.